Fantastic Music.
Sounds by
Baba.
Kaumba kapewa, karanja kalewa, na mindo nishamwelewa, nikimkosa na kwa kama nachelewa. Nyota mbala mwezi, mwanamke amazing, mbona wako wezi, kama unakuwaga nangekewa. Siri sio siri tena, penzi hadharani, usipomkuta kwangu sasa takuwa kwa nani. Siri sio siri tena, mambo hadharani, usipomkuta na mimi sasa tatamba na nani. Asa show, kama unapenda show, kama unapenda show, show.
My possession it is a rule, I say I better let you go. Toka mekutana wewe, mbona naona tunapendana. Washa numesha sana ru, napenda mwanamke machinu. Toka nimekuwa na wewe, kama mapacha tunafanana.
Mapenzi waga complicated, sometimes you do whatever is take. Watu watakwambia utasikia no sense, mane siye kiendesha kichwa no break. Nipenzi nimeingia VIP, na vyo jachia your body on me. Nanipa A, B na C, D, mwenge unachoma kiji. Vuka kwenye mtu arufi, gili malima kwa shamba la B, B, she give me a key, na mtuiti kichi, na shuka na panda, she say be free.
Siri sio siri tena, penzi hadharani, usipomkuta kwangu sasa takuwa kwa nani. Siri sio siri tena, mambo hadharani, usipomkuta na mimi sasa tatamba na nani. Asa show, kama unapenda show, kama unapenda show, show.
Fresh out from Nigeria.